kirefu ndo chazama. Mwenzenu kutoka ndo tata, ndo tata. Ubongo kichwa kasha saganya. Aye, kila semacho nafuata, nafuata. Baby na feel kunoga, udambu dambu napendaga. Akili usha ikoroga, uzandu zandu biza baga. Yani so fine, nikikosa losto na kutaga. Aye, yani go gaga, usha nitandika beto na kufaga. Yani so fire, nikikosa losto na kutaga. Aye, yani go gaga, usha nitandika beto na kufaga. Bandika, bandoa, nipe, nipe, ninogewe. Funika, funoa, nipe, 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 usichelewe. Bandika, bandoa, nipe, 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 ninogewe. Funika, funoa, nipe, 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 usichelewe.
Ukaniweka mbali na mabosi, nikavimba kwa wako mashosti. Ukiwa mbali na mitani kosti, oh my way, oh na na na. Ukinipa na mita kupatia, kidudu mapende takugandia. Wewe kwa mbuta idea peace na ufia, oh my way, yeah. Ukinipa na mita kupatia, kidudu mapende takugandia. Wewe kwa mbuta idea peace na ufia, oh my way. Unani control, unani control, yeah yeah. Yani so fire, nikikosa lost na kutaja, yeah yeah. Yani go gaga, usani tandika beto na kufaga.
Yani so fire, nikikosa lost na kutaja. Yani go gaga, usani tandika beto na kufaga. Bandika.
Made it.